chozi langu la thamani, baby we hujali. Kipi nilichokosa, why me sifai? Lengo langu nipende tu na unweke moyoni. Penzi huku liko minomba tujue kwangu po moyoni. Japo unanipa maumivu tu, sitobadilika, takupenda tu. Kanisani mina kesha lia na momba Mungu, labda kesho mpenzi tanifanya nwe na flow, lakini bado naniumiza tu. Wewe ndo mrembo nayempenda kwa sana, amini upo moyoni, mina imani na penzi lako tu. Tamaa sina, ujali moyo, shamia sana basi na mboni one huluma. Nakupenda sana my love,
cause you my beautiful. Unanifanya mina smile na feel love, my beautiful. Cause you my beautiful. Upesi unye wena mini feel love, my beautiful. Yeah. Nani 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 nani.
Basi uje na mini kupeti peti na mapenzi chumba. Usione na imba maumivu moyoni mwenzi o amani snag. Moyoni mwangue, really love is mine. Unama ujuzi, really love is mine. Amama ujuzi sina, pesa sina, penzi swezi kushai. Umeuteka mtima, mtumzima, baby tena nitaki. Ama upendi tena upo na mwingine yangu face kuyona utaki. Juu inapata maumivu kivile, penzi wenzangu wanapewa mimi kwako sipati. Takupenda to my love. Sikatenta pe upendo kwingine, ila upendo kweli hautofikia wako mama.
Cause you my beautiful. Unanifanya mina smile na feel love, my beautiful. Cause you my beautiful. Upeti unye wena mini feel love, my beautiful. Yeah. Nani 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 nani.